Nā tutulu se tasina avea ma whaatonu sili o le whaala putuputonga whaasalalau le ABC, le Australian Broadcasting Corporation, le ali'i o David Hill. Ina ua whaiela na wōni maui luma o se komisi sua sua e lona tona. A ngai ili sa awa i nō tamaiti, na pavai whaamalosi mai o lato uai ngai Piretania, ma au mai e tausi au se talia nei, New Zealand ma Kanata. O le polokalame le malo Piretania na pavai whaamalosi e tamaiti, I le teimi whaato a mai a le tauwalona lua o le lalolangi I le awhaiwa se lau fansa fulmana lima, ma na faa wau mai lava sa ia o I le awhaiwa se lau fitu se fulmana faa. O le toa tele o tamaiti e pei o David Hill, maona usua e toa lua, na vavai ese mai a inga ono le mativa ma le le taango lima, o nisi ua mātua oti, o nisi o pepe na whana nau itina e lea ini o lātouta I toa lua. I le tausanga e lua afe se fulu, na whaiai se whaato e senga le pāle mi o Peritania Gordon Brown, I tangata na ave e sea wha amalosi mai o lato ainga, e bei o David Hill. Ai o le vai aso nei, na amatai nai se su esu enga, a se komisi su esu e lo ne tona, I le sāwa aina o tomaiti nei, I no fuanga na tausi ai, I New Zealand au se talia makanata. E pei ona fōla sia ele loia mō le komisi, Henrietta Hill, e ovai le toa se lau tōru se fulu afeta maiti na ave e sea wha amalosi I lalo le polo kalamele nei, a ele I wha amutaina I le afeiva se lau fitu se fulu malfa.
Child migration programs were large-scale schemes in which thousands of children, many of them vulnerable, poor, abandoned, illegitimate, or in the care of the state, were systematically and permanently migrated to remote parts of the British Empire.
O David Hill, mō ono sua toa lua, na aumaia I au se tali e nei mo tausia I le a onga whaafa ato anga le Fairbridge Farm School I Molong I New South Wales. I lana mōli mauna I a māna tua, o se no fuanga e le ilongona inai, pē mōli mauina I se alofa.
The typical Fairbridge kid was only 8 or 9, and some were as young as 4, when they were sent out to Fairbridge Farm School at Molong, never to see their parents again, and to endure an entire loveless childhood with nobody ever putting an arm around them, giving them encouragement or warmth. You will hear that these younger children were the least protected, the most vulnerable, and the most abused.
Na ia saunoa foi, I le te leo a awhianga wha le mawhauwhau o loo tau ave pea, e nisi o tangata na tau sia I nei no fuanga, o na sa wanga, e au fiai, feusua inga wha malosi na whaia ia ilatou, I le taimi o laiti.
The second thing I hope this inquiry can do is promote an understanding of the long-term consequences and suffering of those who were sexually abused. Many never recover and are permanently afflicted with guilt, shame, diminished self-confidence, low self-esteem, fear and trauma.
O se tasina au mai a whaamalosi ai o laititi mai Peretania I au se talia nei, o le ali I o Clifford Walsh, mana I a tā ua, le tele o sā wanga le no fuanga na tausi ai o ia Western Australia, pe ono se fulu maila le mama o mai Perth. O ia se tasi nā whāina I sā wanga tangata whainga luenga e awala I le whaia I āte ia o whewsua I ngā wha amalosi.
I've put the figure at over 60% of the kids that went to Fairbridge were sexually abused.
60%?
60%, and I think if you look at the conditions that prevail in the other child migrant institutions, I'd be staggered if the figure isn't equally high or even higher in some of the Catholic boys' homes in Western Australia.